fane lupine mfana la upegene ningwa. Yo fane lupine mfana la upegene ningwa. Yo fane lube strong mfana la upegene ningwa. Yo fane lube strong mfana la upegene ningwa.
Ukonu size 28.
Ikhanda sithi kulele aphasikele endlulu. Thuthani mfaka Ndlovu. Yayishaya inkosina wena eh. Siphelela lapha zikamfana kaphephelibombi loni nginikhanda banakwelisiquba sikinsephukana nomajangajanga obayivele sibehlule kaphephelibombi. Ithi kukhumba waphephelibomba namazinya lezinja sengawakhipha sazakhobotha ilele phansi. Ungayibhimbi inkunzi wena. Unamanga mfundisi.
Kuyofanele uqine mfana ubhekelele ngoku. Kuyofanele uqine mfana ubhekelele ngoku. Kuyofanele uqine mfana ubhekelele ngoku. Usungale ngakini, usala ngakithi, utshala ngokuthi ungamelana na. Yo fanele uqine mfana la ubhekelele ngoku.